talala. Hatuto achana mi kwa kisakala. Yeah, mapenzi yetu kwao ni mwiko, hawapendi tulivyo. Mapenzi yetu kwao ni pigo, wanapigika vilivyo. Mapenzi yetu kwao ubishi, kila siku mizozo. Wanasema sema sema kuhusu sisi, kweli kuna watu mazuzu. Majungu so mtaji upate pay. Majungu ni ugonjwa haufai. Majungu leta chuki kaujui. Majungu masikini walai. Biashara zetu mwiko hasara. Mabebi ndo chicken, baba lenu masala.
Sato madaga, hata maji tende ntashiba. Oh baby, I love you baby. Umeniweza, wengine sijaona.
Yeah, vacation twende mpea baby green city. Washua na kungojia na vile uko sweetie. Na venye leo umetokea you look so pretty. Na imani watafurahia na do the party party. Wananisema vibaya wana ku DM kwamba hizo malaya wa madem. Si kama mapacho ukipenda twitter twitter clips. Na mtoto yuko comfortable kwa kangu kwa vits. Billionaire love cause mapenza wezi kwa bro. Mikito dele ya napata tena non-stop. Ghetto sinza chocha nje, she sit down with a nigga. Mapenzi barata sekunde na anakoma mambwiga. Hatuna mbwembo zetu kimia tumekula pause. Singoji kesho leo na kupropose. Kusu mapenzi usijali, yes of course. Izo mapenzi cheti nacho nimekula hose.
Chana na usikuwa talala. Hatuto achana. Watasema mchana na usiku watalala. Hatuto achana mi kwa kisakala.
Tumetoka mbali, tuwezi kwa chana. Wanda tujali, we baba mina mama. Tumetoka mbali, tuwezi kwa chana. Wanda tujali, we baba mina mama.
Siwa, 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 siwa. Wanasema hunifai, wanasema wekicheche, hawataki nijidai.